aba ministry yebye byobulamu bakutuusa okubanga bakobera abana Uganda ge batuuse kubye byokulwanyisa mu ekimbe eky'Ebola ekyabalwikiro balikoba nga kubirala kwa 25 babere bakali kufunawo ku muntu muyaka gwokoba otiwuna ekimbe kyagemye. Kalani weddo nirile ministry yebyobulamu Dr. Diana Atwine ngayogera kweri abana makuba alikwisengedde lya makobe lya Uganda Media Center mu Kampala alikoba atyo okutoolaku abo bebaali bazwirewo kayezira muyaka gwebaali bafunyewo abiyinza okuba ng'ata abantu ku bunkenke.
Tunaba kubako abeeyongeddeko naye enamba y'abantu abaali contacts betugambye abali exposed bo beeyongeredde ddala omuwendo gweyongedde guno guyitidde kino kivudde kuba nti abantu baffe abaasooka okuba exposed baali basawo ate abasawo balaba abantu bangi be baali exposed. Jjukira omwami yafa yali mu ddwaliro n'abaddako nabo baali mu ddwaliro, so kitegeeza nti enamba y'abasawo baffe abali exposed bo bangi beeyongedde okuba bangi. Ate jjukira nti n'abasawo abo balina famire zaabwe, so enamba yeeyongedde. Kubanga ate n'ekirala tukyalaba omuwendo gw'abantu be tuziyiza ku booda, abamu abajja nga balwadde nga baagala okujjumbira okujja okufuna obulwadde wano kubanga bafuna
abwireyo yabwikulani ekyamanga bubaigeire ensalosalo da Uganda n'eDR Congo mukawafuba w'okukendeeza omugendo ogw'abantu abayinza okusembula okwidda kuno nga benda okufuna obwidandabi omuyinza okwidira n'abalina ekirwaire.
Ensalo yaffe etwawula wakati wa Uganda n'eDRC yakubanga gaddwawo katono okumala wiki nya, wadde nga tetwakitadde wano kigenda kutwala wiki nya tulabe embeera komewo babuulire. Kyokubiri, tusaba abakulu baffe abakuuma ku booda ne ku airports baddamu okukkiriza abantu bonna abatambula okujjako abo bokka abalina special consideration, bano be abantu abatwala ebyobuyambi nga batwala eri nga batwala mu babundabunda oba mu bitundu ebiri vulnerable nga baagala okutwala obuyambi ku bantu abo. Abalala abanaaba batwala emmere oba ebyamaguzi, naye n'abo ababa batwala ebyamaguzi tetwexpectinga ferry etwala ebyamaguzi abantu okugenderako bangi, abo tetujja kubakkiriza.